Walituambia kwa maisha tukue kitu nani. We ni nini?
Rayo.
We ni nani? Taka kuwa wapi?
Na kei mwisho.
Abate. Ah. Final yellow, wali bleach kaka mellow. Hakupenda liva umbwa, dizi kuwa melon. Badu neza nita biju bila mellow. Sioni this, madu isioni this. Ha ha happiness ni feel. Ignorance ni please. Flow juicy apa cha amborani. We, jabu di, eh de. Fala kuku judge. Ni vile nilikuwa nina dream kuwa lawyer. Happy living love, ameumizwa sana. Sana wacheza buda boss kakarata. Kakarata, napenda kitu brown skin. Sahi yako searching, avatar dandy.
Haya maisha tunaishi, hatujui ya kesho. Tuliwajua jana, hatuwaoni leo, walienda wapi. Haya maisha tunaishi, hatujui ya kesho. Tuliwajua jana, hatuwaoni leo, walienda wapi.
Yeah, my good friend, aliitwa Jay. Alitoka Nyanza upande wa Homa Bay. Shule ya msingi, alisoma day. Hakuwa na say, alipenda happy. Alipai K, hakujali bay. Na kama ni downtown, tulienda daily. Ali insist, abate asikose. Wakiwa na mose, vile tulitost. Ndo waende cost, niliumwa the most. Ni kama nilijua kuna kitu itam cost. See, I lost, but if it will chat. And the last moment, hakukuwa happy. Maybe the baby. A limp piece off, sim aka switch off. Head, fit, you just name it. Zili mwandama, azikujali kama yeye, atini mama. Azikujali kama yeye, alisi mama. Aka get sick, day by day. Aka get weak. Baada ya mwaka, ikashikwa na shaka, eh. Ako alive ama alienda live. On her birthday, FB nika login. Nikapata news eti Jay aliaga.
Haya maisha tunaishi, hatujui ya kesho. Tuliwajua jana, hatuwaoni leo, walienda wapi. Haya maisha tunaishi, hatujui ya kesho. Tuliwajua jana, hatuwaoni leo, walienda wapi.
Walienda wapi. Walienda, walienda, walienda wapi. Walienda, walienda, walienda wapi. Walienda.
Nakumbuka tukiimba na yeye. Nakumbuka tukiimba na yeye.
RPJ, till we meet again. About it. Brio, yeah. Yeah, put the six of fire.
Na kumbuka tukicheka na yeye. Cheka cheche, cheka cheche. Na kumbuka tukicheka na yeye. Cheka cheche, cheka cheche, cheka cheche. Haya maisha tunaishi, hatujui ya kesho. Tuliwajua jana, hatuwaoni leo. Walienda, walienda wape. Haya, Abate, Brayo, na kei mwisho.